exclusive from ZambianMusicSite.com.
Dine, Dine,
I'm here to stay.
This is my love song.
For you, my baby.
Kunga bwele bama suit na ma jacket. Lene wazimvera wana maketi. Dalama kupanki na mupoketi. Mamoto kamu garaji ni soketi.
Koma kari ine muanji na konda weo. Ndiwe kamu godi kalavu so uliweo. Ndipo nkumva bwino mweo ni kondela neo. Noti nzeluza upuwa kumbuka raneo. Everybody knows better, she's a church girl. But inenzo kapele kaku Emma's Dale. Tenzo pitili la church, ipa bread of life. Devil Street, tika ziveko ina life. Batate vake kuseni waleta complaint. Ninaka bemesa shisha na conchlate. Hello kunyumba ninaka peleka koleti. Usiku nenzo kapozi sa mochu mpila gate.
Baby siniza kunama.
Pwela ukwele kanjinga.
Chipazua ni kupeleke kwa mama.
Ukazile panja yanga.
Lena benzo pwela noyenda. Ni bambili ni kangi wa upenda. Kumai we uli.
I'm here to stay.
Ya mutima tenga. Tupianga tenga. Vonse tenga. Ndiwe uli in charge.
Ya pene kenzo ni vomela nenze janki. Nenze kumwa vili vose daily madranki. Kanaka pitamo ni punzisa kutakinga. Uziwasha maboksa usie kusaginga. Kali utotumisa ngo kwa sukulie. Mwakula mufu niko behavior ya chikulile. When I feel low, kali tell me what's up babe. Hello nishindine cheka muntu muntu chabe. Kanichita introduce kuwanzake. Kali wene sana kondwele ni ndawa zake. Huyu mwamuna ndiye ama nisekesa. He really loves me, elo ni ozi chepesa. Viipe viwame, he's always by my side. Sali monga vajave na vali na kapride. Kani uza baby ndiwe chikali kurap. Nane nati baby ndiwe chikali kulove.
Baby siniza kunama.
Kwela ukwele kanjinga.
Chipazua ni kupeleke kwa mama.
Ukazile panja yanga.
Lena benzo kwela noyenda. Ni bambili ni kangi wopenda.
Kumai we uli.
I'm here to stay.
Ya mutima tenga, tupianga tenga, vonse tenga, ndiwe uli in charge.
Ya kani ya malavu na wadezi niokavu. Vavoma kukupasa mimba notavu. Vamuna ngayo ngayo ndise notiaba. Beti kwa nisopanga visashi nonshaba. Vanzako vena siwa funo ni kambisa. Siwa ziwa mtima wako ni mauchumpisa. You so crazy for me ni na kufuntisa. Huni uza kuti last month unamisa. I think inkani izani kulisa. Manje iwe first kwanu ufuni kobisa. Olo pajangati mimba ya mbukulukisa. Nikuwana maboza ati mamina kutisa. Nibwela kulipira wakari boni mangisa. Pa social media nishita ya mbotambisa. Mwiana chitila mimba yake. Kedambisa kumatene tifuti ndineliza kupapisa.
Baby siniza kunama.
Kwela ukwele kanjinga.
Chipazua ni kupeleke kwa mama.
Ukazile panja yanga.
Lena benzo kwela noyenda. Ni bambili ni kangi wopenda. Kumai we uli.
Ha, ha, ha. I'm here to stay.
Ya, mutima tenga. Tupianga tenga. Vonse tenga. Ndiwe uli in charge.
Dine.
I'm here to stay.
Kumbwe imuna.
You are my baby.
Jay Mix in the building. One touch music.
One touch music.
Mr. We on the one tune. I did. Sing boy Jim Tende. Piplon. Iginisha Sinkoma Fasinda Chivuyu. Jimmy Fox. Heartless Rap Marshal. Guru Boys, I see you. Judah, the bad guy, na mafela. Let's do this. Let's take it to the top.
Mr. Real Beats.
Straight out from ZambiaMusicSite.com.